ababaka ba parliamenti abalonde mu kibiina kya NRM abagenda okukiika mu parliamenti omulundi ogw'12 baliko ebiteeso eby'enjawulo bye bayisizza oluvannyuma lw'okumalako olusirikale waabwe olwabadde ekyankwanzi. Ebimu ku byayisiddwa, ababaka baagala gavumenti okwongera ensimbi mu nsonga ezikwatagana ku byenjigiriza, ebyobulamu, okuwagira enkozesa y'emmotoka ez'amasannyalaze okwossaako n'ebirala. Kyokka abalondoola ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lino bagamba nti nno kiyinza okubeera ekizibu ebyateeseddwako okuteekebwa mu nkola. Dr. Siraje Nsanja alambuludde ku nsonga eno.
Okuzijako nga bimaze okuyita ku mutendera gw'olukiiko olunene olw'eggwanga olw'abantu bonna, obwe tusobola okugamba nti nno bijja kukola oba tebijja kukola.
Bwe gabadde nkyayo olwaleero.